namoi papa bakela kiango mai pona mumana go elengi ngai moko na lengela kiango papa koro epero atokola azanga koni teo yewana apali ye 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 oh 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 pona apali yewana apali ye ye
So kimboka etani na matangi
Elba mai elegi mabele migi
Gaina boye mabone langa